Yeah, God, it's a bala, baby. This is when I was working classic. My pal, I see my boy make a boy. Yeah, my shit, coco. Yeah, yani ni mchuzwa fwe sangali na jiweza yo. Kakusa kitoko mtoto I inateleza yo. Masheri koko, wendo yangu kiboko. Sufuria na mwiko, na kupenda yo. I can't live without shoes, wezi spending myself bila wewe. Nime kuzoea bebe. Likizo na jipa mwenyewe, si subiri ya boss.
Pengine kwa shali ya kule Wahale nipe ni kupende Sirisha miko uko Viwanjani twende Upendeze wewe Kama ruba shenyo Nigando sinache Macho yake mwanga we Nimepania Baby you calm down slowly utanimaliza Moyo mehufunga kwa korisho samaha Likizo na jipa mwenyewe, si subiri ya boss Mala lahisi naibiwa Weekend inatoka na wewe, siwezi kutoka mwenyewe Mala lahisi naibiwa